kori jam wete modo studio kalangwede ngodi yande sappo e gono jabbori min tay didi yerno bodo narude subaka deni en kebbi muradu sewana tawe dum wada fawar jondu kondani sigila keso mawdo hande de enandu tiagal kenyan kiki nena sudu sawara mobu bata keji lamod leydi men Niger hali dum on ko sakiti e chubaki hora ku leydi men didabe ko wada noga e go leur fevrier dubnade noga e go o ne wonon un sectori bobe mahamman kanyum woni horejo surdu enda o hali bandi mi Michel Dejin tawada enda waddi hala makko
la cour reçoit les requêtes
sudu kite leydi mawnu hawjinu filla dewtere lamu leydi hebi dalki ardido seni sudu leydi mawnu hawjinu filla chubakiji leydi do limore chubakiji tewtewru ardangal leydi lawol didabol e talki jewtinaaki limore imamam usman lildi sudu dun gada jewtinaaki talki dim fu wartiri olum limore biroji chubakiji lasoy tati e sappo e tati tabbintini limore chubakiji tewtewru ardangal leydi lawol didabol gadaadi laso e o lewru fevrier hitani du ujina didi elasu ego. No tabintino limore den wadirini. Mohamed Bazoum hebi dade milioji didi e ujunaji kemena elasu ojina esapu. E dade elasu didi e jenay. Do hemre limore den endan u hebi woygu e joy ekodeki. Mohamed Usman hebi dade milio e ujunaji keme jenay elasu ojina etati. E dade elasu etati esapu edidi. Do hemre limore den kanko du hebi lasu ojididi enay ekodeki. Sudu lady maunu haujinu filla golle dewtere lamu leydi tabintini Mohamed Bazoum adido leydi Niger do dubi joy nanga ille didi lewru avril hitane dubi ujunaji didi e lasu e go
2021
no nedo lawol goto ngoni bandi min tato enda maradi Mohamed Mamman o landake bibbe wuro dum e woni ko be domi e yide har filla ko darto lamu kesngu enda nan yewtere be ngadi commune purité fulfulde.
D'abord, nous sommes satisfaits parce que
miden belti chagal golal jutungal gal parti PNDS tareya hebi wadde e wattude Bazoum Mohamed. Miden belti fa hande gam o don andi chubakiji gadinde leydi med Niger di fu ko lawangal buri waddude hakkilo ummingo dum ummini hakkiloji nimbe hewbe hande ko heba e chubaki tewtide latade horejo leydi lawal didabal dum hala no min chehi gam no buitan ummingol hakkileji bibbe leydi nimbe fu nanata e golle mu'en komin beltori kadendan woni ko sudu hajindu talki la morde leydi Niger dun yeyi tabintinoyi ko heba e chubaki dum kayridu bibbe leydi fu kokki holare mu'en e halde do filla chubaki ki sudu dun do wadi gollal mu denne nimbe fu no kani famande
doit comprendre ça de cette façon.
To madalla dum wonno himbe PNDS tarebe maradi nan don noni tiagal hon ko hala dum enna joni Ali Amadou kang gonde nen kaldan tawata na wuro jelaajo le region mo Tilabere Ali Jamwali.
Alhamdulillah Zuman na wuro wali.
Alhamdulillah Ali Amadou Kenyan on nani hanke den na hala ma tabintinama hora ku leydi ko wada jahanga de dabangal enda noy bibbe wuro leydi jelaajo jabbitori halaka.
To wallahi Allah alhamdulillah sabi wonu be gara ke wuro hora ngo o ga benga ta wote e seyo
dem bale mo gade sey sey mabbe
o nga kambe be kay har nokuje nokuje do fadaaji batide e laabi ni won don kay mbali re chaaja
den noy wambe gada Mohamed Usman ben en kay en noy be jiri hala kay won fu ko be ngono be biya e jamma o warde fajiri o
to ko hen wona libaro kay abada e ginaaki na o yomu en naadan no kala mu en wi'an illunden kambe jogino ko mabbe be tetanno ni be anino be teedi
amma hakkune mabbe hakkune wombe gada Mohamed Bazoum e wombe gada Mama Usman kay wadai fu fodu fodu hakkune mabbe kay seeni halaaydi ni
ah mo hen fu sengu mu ni joto haale no kure mu poda poda gore bagere
amma amile be gondo kambe be fa hande be jabbay kay do heba non do tetani be gondi kay
ah to dun kay do ni be mbufi fa abada
to dai lay commune jelaajo fa yaade hara wuro bambale en toy en ne noy nar har ton kon ke be f kabaru noy wadi wadi ton na himbe dejjiti
o ton kay to wana ton wala reseau samira ton wala reseau ton kay ni wana iri numu alarbare en njaado ko kotniri e saajoji kambe ko be mbito mbito en yaade non ko ton wana ko duudi reseau no
ah to wosan to Ali Amadou min jettima daade wuro jelaajo tamadalla fawar joni eden kettini bandira meden latibe noddete nokkuje Bouba Seyni jawweti e ma do a torodi
Jambe Asmara Amadou.
Alhamdulillah Bouba Seyni hanki anani cour constitutionnel dum wonno suudu kite haali moy won ko hebi laamugo enda noy wurtorodi waldi noy sirri subaka o.
Wallahi Subhana Amadou subaka o no wurtorodi findi gacce fu wala wurtorodi findi beccini der tengore be wobbe gada Mohamed Bazoum kambe kayno kolla weltare.
Mhm.
Wobbe re tengore hara Mohamed Ousmane do kambe dibbe kolli ke an won laabi tubaaki kambe kay dum wadiraydo haniri kan kambe kay teta non jambano non do hala tengoji ko min burtaka gilla har ko baaje fa warade nda wuro torodi min jilake jilake to hemmo fu faadaaji mun on min tayi be kay no ngoni eventar wobbe ar Mohamed Bazoum wobbe ar Mohamed Ousmane be do konda kambe dum no ngoni der sino an dum wadiru welay dum enni.
Mhm. Amma hakkunde mabbe kambe ben kay wala fu gacce gon wadai hakkunde mabbe wi be wani be wadi fa be jottuna be jennondira
wallahi subaka warde jon kay weti warde jon ginan kam mi matay fu poda go wadai hakkunde ba goto ginan min je fu enna wobbe ne jennondira na jettondira
ta elele toroto. Mhm. Yaade man kanonde yaade dogona on kebi kabar mu wala fu gacce na
wallahi mi matay fu baati amma adandi do enda lele torodi ya himbe heedube harabe Mohamed Ousmane kamburi hewdi do enda der wuro torodi yaade gure torodi ladde anka ni purbe hollude metta metorgal bende kamburi wudude e dina wonbe na welto.
Mhm. To min jettima Bouba Seyni do ade torodi to madalla fahande ni fadde bandi en goddo warde denne ne kayni en bi'a madal denne joni okay Abraham Chota kanka alten Chota jambal don ton
ayenna
la jamal dane so wana danni barham noy hanke warde jonnoy ciota wordi hal filla ko holloto hora ko leedi hebaama haalama on endan tabintinama
wallahi sumana do leewru ciota himbe fuuro gonno feewi siw hanoni bayde al hali wadi der wuro ciota.
Mhm.
Kama anni do der wuro ciota parti mo hebay laamu mo amo so ayr der tendi.
Mhm.
Haa wodi sembe der wuro godo.
Mhm.
To suba ko min yehi min piloike min yehi nokkuje den fuu min tawi ko biroje din ba biro kebbe laamugo min tawi himɓe maɓɓe gala ɗon. O min pilke pilke de wuro to haalaji komin nani miɗen nanani himɓe ne kaala mbe torgal ɓeddene no ko ɗuuɗi fumɓe gonno kaala min jaɓay min jaɓay min teeta noon duwa laamugo no watta noy haalayi iri faminaki il haraji no teeti wonno hoore ga ande wuro ko opposition ɗuuɗi nder muɗum kay ɓeyde haalaji min ɗum.
De heɓɓe ɓen ɓe neɗɗo mo heɓinaa kamde no woodi kayne
wallahi heɓɓe ɓen ɓe ayi gere gere maɓɓe ɓeɓinano belɗum amma hande ɗo kay wuro go kay mi yeyi fo to ɓe kawri yimɓe kolla ko ɓeɗani belɗum
a to woɗi
to nder wuro cotake ga mi yeyi to biroji maɓɓe tati ɓe goto to ɓe kawrata nder wuro go toɓe biro to cuuɗ baale to ɓe jooɗoto mi yeyi nokkuje ɗe fuu baa gotel mi towa baa goto nder maɓɓe. Donc ko hollata ko baawel tar mo ɗon waɗa ni nder ɓerɗe maɓɓe ɗumɗi gaɗe ɓe bora muñan noon
inchallah de Abraham. Mm. Hara ley commune on yaade commune jonkay harkanasu en ni eko ɓatti ɓatti tonne fuu noy narɗa narɗa toon kabaru muɗum
wallahi sumana ɗo ni nder commune cotta yaago commune harkanasu yaago faa har koygore on fuu gacce kay fuu woni min nanayi
madallah
amma ni ɗo min nanayi ɗo nokkure fuu to yiya gamu laamugu heɓi yiya laamugu tabitama ko himɓe gonno welto no kuuɓal no nana belɗum nder wuroji ɗin.
Mm-hmm.
Min nanayi fuu nokkure to irɗum ɗon waɗi
ayo woɗi sanne Abraham min jettima sanne faddema heɓode kabaruji goɗɗi ko nelitomin Fadel Alou jokkay min jiɗi min kalda fa gaya jonkay dande mayo Fadel a waali jam aɗa ɗon a
sa jam wala sumana noy gonɗa
alhamdulillahi Fadel noyi gaya walde hanke noyi firri subaka o caggal ko résultat ɗi haala ɗum
to wallahi gaya dey nawno enum fewi to a anni ɗo himɓe ɗugga fuu ɓe wi to ɓe nanayde belɗum amma ɓe jaɓi de haala ko cour constitutionnel o wi maɓɓe nuo ngam ɓe nomɓe jii kamɓe no cour constitutionnel bati ko ɓe goɗa haala ko ɓe bawta ko wiɗum on kadi ga kamɓe nu ɓe darori maɓɓe Allah hane ko himɓe cour constitutionnel ɓe ɓe wi Kenya ba hankin e subaka he no jahum ni ɓe himɓe genni no ɓe kalaninni e ɓi lalle gonga ɓe nanayi belɗum majjum amma de ɓe jaɓi maɓɓe nunon ɓe darori ɓe darorto e Allah himɓe parti tareya a hanni kamɓe bo no ɓe nani ko wiya ɓe nani belɗum ɓe mbi ɓe nani belɗum sanne gan kamɓe ti maɓɓe ko ɓe jiɗuno nunnu o kanunnu bo ɗum waɗi don be himbe fayto chenji bo kambe no jaw no be ko be kala nimmi be bi to be goda ko be gatteta joni taw dambe be kettinto no fato mawdo mabbe gomdo nyame fato o ko halani be kan kannun kambe bo be gawta ko ko gollori amma de de genni de to himbe de nawndu e be daruri mabbe de Allah
fadal nonni wontiri de haralay communeji keddir tande en yaade yelu en ne noy dum wontina fu goto ni
to wallahi de min kande min na sa dawo gonno on daga commune je go gonno de département ga yano on de fa hanne subaka hande wallahi min na sa dawo gonde mo fu de na on daro di mo de de no hane be dara de no en wayita do daga do fa ba balde na daga do fa kikide
to madalla min jettima fa alu do yade gaya joni senje en to ndar region di fa men sorwa mamma ar batti don jawale ma
jam alhamdulillah joni ka abdullah
ta madam pine jam
ah jam bo allah hay dal ko jam tila joni ka
to joni min jinno kollami hankem be kali ko dum hebo fi lamu leydi men niger ko deuxième tour dum enda noy men soro walde hankem noy pirudon handen do fi on
to wallahi de waddi joni wala godde fuka gasse godi duniya daga wika sey de nana e to be jodi fuka ina jide be jodoto de kawtay de mbada hala kan wobbe njaajje wobbe boy kolla nan go beldum mabbe amma de wala goddo fi ko haraka ko rarti do immi go hakki do go bo goddo fi ko welade waddi joni hakkilo duniya fu walti kam ma shani ji duniya je hay do no hani foti sey de kawi hala kan wadde ko to njaada fu ka duniya mbada hala kan tay de to be jodi
a tawi du on joni nokkuje partiji di kebube be hebay be fu no jam'aaje mabbe hawri ton duniya hawri damgal parti ton
aga tadu kawri den wala de sosai tabu saboda mi wo takina de wodi jamdi je nayi amma de mi ja hala mai be bada wonde hawri dei to be godi kono yese partiji din
annan himbe ne biya jabaina be biyai be jabai do ko hokka hala dum
to hala gonga de himbe dudbe i kolla hiya jakki mabbe hiya nan go beldum mabbe to be jodi gaskiya do nayi kolla kama nagad wani be ni saboda dudbe kama nanon kammine no wondo ta fiidum saboda dudbe ko bolwata ma ko kollata fiidum wa ilaaki so sey i dono hokkiri seni no hokkiri dum dum kama no dum ittino a kama be gen bojji mi wadi fuka kama dinanaka
inshallah
ta ko duniya bolwata
ayo wodi sanne min in jette sanne favar jondu kondan ni do yaade men sorwa e do kabar do ko gaddan dami eden jaar habaruji meden di enda yeso bibbe wuro tawabe toenda maradi bibbe leydi noni kayendu kondani ciagal ko dum hala kenya de enda ambe kalni bandimi Mohamed Mamman dume woni ko ben ji e lamugo enda kebol mudum seket enane
mana horen siki da wanga
miden belto sanne do limore halane de enda miden duodu dum lato nomi ko nafa leydi meden golle de kebaka gada leydi Niger di enda der ardangal kessal gal enda Allah hokku sa'a be gadi Allah wadda nami hakkilu fukkimu der ardangal ardido keso o
ankali da lumana
to alqawlin de o adi adiji minen himbe maradi kujja amin be fu halkorimi transit en wala na wadana wodiri luma ko amin fu wala na wado enda to dunni ne jidi mi mojjinene sey ni jokay du'a adi do hoybi enna ni Allah walla mo o yottina
talafa mum
to alqawlin alqawl mu o adi on enda ni de ela Allah hokkamu sa'a o yottinam do maradi no wodi kulle kewde e min kaaja miden kedidu o wadana min de misali har ko darta luma ko amin gu enda o watta bu sembi
sa'a talafa mum
to gaskiya mu wanga
za to minen min nanai beldum limore halane de enda gan komi milino woni min gadante adi laako amma he lawol goldu ana kan wada miden du'o Allah he jam
sai Allah saka mu ko
jondo won habrimi fulfultiri do na studio kala go assalamu alaikum nyallenta janyal